dhowro ana koriyo dhibato loriya kalifaad u dida kashana aniga aniga kashana aniga kusora kashana aniga aniga kashana aniga kusora ahadii dadka qaar karhanana kalgacaylka dhowro ana koriyo dhibato loriya kalifaad u dida kashana aniga aniga kashana aniga kusora kashana aniga aniga kashana aniga kusora kadidi yodawa gada ana kurbadina marsho kalsoonida kalsoonidaana odda bay kadidi yodawa gada ana kurbadina marsho kalsoonida kalsoonidaana odda bay chaayil ka alay adoo kalmad kale oran ka alay qurbana maani fadin ka alay qalbiga kasbatee ka alay qalbiga kasbatee ka alay qalbiga kasbatee ka alay chaayil ka alay adoo kalmad kale oran ka alay qurbana maani fadin ka alay qalbiga kasbatee ka alay qalbiga kasbatee ka alay qalbiga kasbatee ka alay ana karameyo kaliya labno gofana kolkaaniga aniga kolkaaniga ciseya kolkaaniga way aniga kolkaaniga ciseya ahadu naab kala goyo jacalkaana kolkosha ana karameyo kaliya labno gufana kolkaaniga aniga kolkaaniga ciseya kolkaaniga aniga kolkaaniga ciseya kasto tagaytaalo anoo kamarmi karin jacayl jacayl kaamila hadheel san kasto tagaytaalo anoo kamarmi karin jacayl jacayl kaamila hadheel san chaayil ka alay adoo kalmad kale oran ka alay qurbana maani fadin ka alay qalbiga kasbatee ka alay qalbiga kasbatee ka alay qalbiga kasbatee ka alay akali gale chaqayil ka alay adoon kalmad kale oran ka alay qurbana maani badin ka alay qalbiga kasbatay ka alay qalbiga kasbatay ka alay qalbiga kasbatay ka alay